Timbalavo sonde soso. Timbalavo fucking wombo.
Extra.
Like a music. They never make like this no more. Ting ain't no more. You can never take a snappy tries no more. My body you have been studying get so more. Latin on the beat of
Vinka.
Abakula manange tipo ipata na wajiku otia. Obuganzo no Vinka kuba kusula kumuliro kuotia. Oya gala beauty, oya gala designer. Oya gala buche zitoli za vagina. Quata quata lover, mbude mwanda cover. Quato lo vanzari nevi safa.
Zoya, zoya.
Kwasi wangolo oza wewe bakano mulota.
Zoya, zoya.
Akususa ngokela nyuna yeko kone kusoka. Zoya.
Naka akabuza mkwano.
Zoya.
Ataku kweka mkwano.
Zoya.
Ataku tika vita. Atengo mwakala vyote eza chila ye.
Eza nyulio linalia mochi wa gonja. Odi ya baby we kuzabula za bondia. Eko iza mama za zigaba soja. Atulia pangoja na kuja. Baby manyasi chikola mububi. Ogama kubuku miamo za imuli. Njimanyi kubukusa. Katimbe tungulo ya gala kulisusa. Alright then.
Ndesa wa stress ezi kwe tantara. Mani dance na kwe shangula. Kwe sombanga sombanga stress mbela. Kwe chikozo bubito mwetandela. Oya gala figa, oya gala designer. Oya gala buche zitali zaba China. Kwata kwata loba, fute moda kaba. Kweto loba, nzali nevi saba. Zoya, nzoya.
Gwasi wangolo oza wewe bakano mulota.
Nzoya, nzoya.
Akususa ngokela nyuna yeko kone kusoka.
Nzoya. Leka akabuza mkwano.
Nzoya.
Ataku kweka mkwano.
Nzoya.
Ataku tika vita. Atengo mwakala vyote eza chila ye.
Never make like this no more. Thing ain't no more. You can never take it snappy tries no more. My body you have been studying a summer. Another deal that thing for you.
Zoya, Zoya.
Thing ain't no more. You can never take it snappy tries no more.
Zoya, Zoya.
My body you have been studying a summer.
Zoya.
Leka akabuza mkwano.
Zoya.
Ataku kweka mkwano.
Zoya.
Ataku tika vita. Atengo mwakala vyote eza nchila vye.